olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua molia leo leo le malo tele le AFP le tamatala vau se fulmo leono tausanga le matua lea na faya leo sofa inga terorisi ile malu malu le ekale sia Christ the Good Shepherd Church I Wakeley sini ile po le asonga fuwa na tenei. O leo sofa inga na manua I le taitai o le ekale sia Bishop Ma Murray Emmanuel ai o ye taitai se sauni ngā lotu na faasalalawi na sa opena live streamed ilunga o le upenga o feso o ta inga. Na faalia le komisina o leo leo New South Wales, Karen Webb, o le afa au popo leo leo, I malu malu tāpua I le faa I unga o le vaiaso nei.
We have extra officers deployed. We've deployed extra officers since Monday night, particularly in southwest Sydney, but across Sydney to patrol places of worship and other important installations. The community should have no current concerns for their safety.
Le komisina o leo leo I New South Wales, Karen Webb. Ua te ena e Amerika, le lafo na tuwina I le fono le pui pui ngā malo au whaatasi le United Nations Security Council. Na whaautua I nai le avea o Palestina, masui au wai a toa po o se full member o malo au whaatasi. Na saunoa Robert A. Wood, se tasi usui o Amerika I le laulau o malo au whaatasi.
We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood, and note that Hamas, a terrorist organization, is currently exerting power and influence in Gaza, an integral part of the state envisioned in this resolution. For these reasons, the United States voted no on this Security Council resolution.
Le suyo America I le laulau malo o fatasi Robert A. Wood. Na faalia e se loia mo le faala putupotonga faasalalau le Channel 10. O le faia ina o le tangi e leli I o Bruce Lehrman le I le faamasinonga. O se taui o le tauleanga ina o lona ingoa po o le defamation. O se faai unga uatangi a ile a miotonu o le itu o Channel 10. Ma se tasio ana tu sitala le tamaitai o Lisa Wilkinson le ana faasino iai se tasio vaenga o le tangi. I le whaamasinonga le Federal Court I le asonga fuana te enei, na au mai ei le whaaiunga le whaamasino Justice Michael Lee, mai e whaalea o ngā inai le tangia Bruce Lehrman, mai e tā ua I le pāleni o iloilonga o lana whaaiunga, na whaia e Bruce Lehrman, feusua inga whaamalosi I le tamā itai o Brittany Higgins. O le tangia Lehrman, na fua mai ilona talitonunga, na ta uleanga ina lona ingoa I se reporti a le Polo Kalame le project a le Channel 10 I le masino fe poari o le lua fe lua se fulmaletasi. Na faasino ina ai o ia I lona faia o le solitu lafono o feusua inga faamalosi I a Brittany Higgins. I le maoto o le paalemene I totonu le ofisa o se tasi o minisita I le masino mati lua fe se fulmaleiva. O le loia na tulai mo le Network 10 or Justin Quill.
This is an unmitigating disaster for Bruce Lehrman, and I've got to say, it's a warning to all other potential applicants or plaintiffs who might want to try and reinvent history or make a quick buck, who might want to come to court and con the court as to their version of events. You can come up with a con that might get you through a TV interview or an interview with your bosses or down at the pub with your mates. But when you come to the court and you are cross-examined and forensically examined, you can't get away with it.
Le loia mo le Channel 10, Justin Quill. E mana omia se fesosoani I mata upu whapenei, I feusua inga wha'a malosi, po sa wanga I te tonu o ainga, e mawhai ona e maua I le tasivalu o o respect, po o le tasivalu o o fitu tolu fitu, fitu tolu lua. Tasi valu o, fitu tolu fitu, fitu tolu lua. Na toi tatala I le taiao ana leila, ia fale oloa, ma whaataunga I le noa fuanga o whaatau le Westfield Bondi Junction I sini, le noa fuanga lea na maali liwai tangata ina ua osofaia I seanga ese, e se ali I le vaya suna te nei. Na faalia le palemia Anthony Albanese o le leo leo security lea na manu o leo sofa inga le li o Mohammed Taha mai Pakistan o le ao foina iai se visa no fomau i Ausetalia nei.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.